niko hapa kosi mjundo. Kuna baadhi ya jambo nataka nitekeleze, ndo kesho kitambika kuzange katokeleze. Mi mtamu kama vitu ndani ya ngoda, matiki mejawa maziwa neza dhoda. Let me talk from the commercial perspective, pesa fukoni hizidi kuwa hefu. Upenda flow za river particularly, zukuna vitu mingi suche ya gamutu wale. Sinanga pupa zumi sifrali, biuku za mosmo speedy za mnari. Nisome disome do see the discrepancy, across every surface trigger ecstasy. Kuwezi pima my order city caliber, tulidi kalune za sema brother mindo ba. Magoti tini mikono tu mikono, matozi yondo kwa brake ni mungu tu, mungu tu. Asante kunifanya mtamu, mtamu zaidi ugasum yani mtamu, mtamu. Magoti tini mikono tu mikono, matozi yondo kwa brake ni mungu tu, mungu tu. Asante kunifanya mtamu, mtamu zaidi ugasum yani mtamu, mtamu. Siezi kula wali bila dengu, jumini mkiaga na mini upwa. Siezi didimi ya ndani ya maji, kama mawe hata nikitupwa. Kama kitu controversial I'm training, sina kakitu hizo story I'm aiming. I'm another age, an amazing factor. Cheza bali na minda kutunga kama character. Semane bila, Hamid kaka Cadbury. Intimidating, cut left ya baglari. Hapo mbele panga speaker za ampets, ongeza gitea ma drum na ma trumpets. Age, do re mi fa sol la di do, na kick na move na push kila do. Si motivate, na motive 16. Si dominate, na domi 16. Magoti tini mikono tu mikono, matozi yondo kwa brake ni mungu tu, mungu tu. Asante kunifanya mtamu, mtamu zaidi ugasum yani mtamu, mtamu. Magoti tini mikono tu, matozi yondo kwa brake ni mungu tu, mungu tu. Asante kunifanya mtamu, mtamu zaidi ugasum yani mtamu, mtamu. Hapa nasema classic, sema crash. Sindo tu ma boss me na nindo press. Wepesi kama mark ya question, paka tu ya dot nimejenga station. Hapa nasema classic, sema crash. Sindo tu ma boss me na nindo press. Wepesi kama mark ya question, paka tu ya dot nimejenga station. Magoti tini mikono tu mikono, matozi yondo kwa brake ni mungu tu, mungu tu. Asante kunifanya mtamu, mtamu zaidi ugasum yani mtamu, mtamu. Magoti tini mikono tu mikono, matozi yondo kwa brake ni mungu tu, mungu tu. Asante kunifanya mtamu, mtamu zaidi ugasum yani mtamu, mtamu. Magoti tini mikono tu mikono, matozi yondo kwa brake ni mungu tu, mungu tu. Asante kunifanya mtamu, mtamu zaidi ugasum yani mtamu, mtamu. Magoti tini mikono tu mikono, matozi yondo kwa brake ni mungu tu, mungu tu. Asante kunifanya mtamu, mtamu zaidi ugasum yani mtamu, mtamu.
Same on the beat.